Lumo mako durgol liddi. Shoggu durgol liddi wodi beddaro e maru risku. Gesa Muhammad Hassan Waziri modon dura liddi e serenkiyo Gombe. Mitawimo e sukabe huwebe les mako. Yaw timin no durgata liddi mako.
Inde Muhammad Hassan Waziri ber guro Gombe do. Don dura liddi e der Gombe e angwari serenkiyo.
Raji Waziri kofurdinta durgol liddi maɗa ta wari bimbi
bimbi to mi wari ko mi artata mi dara to wari mi dara ndiyam mai tunnina tunnayi to tunni sai min itta min busta ndiyam dan min baɗɗe da goɗɗo
alhaji waziri a wodi huweɓe nawai
mi wodi huweɓe dan waɗi mutum 30 e lay'an tukar
Muhammad Waziri yacci min dono hokkirta liddi yamdu yandere hu
hokkutaɓe yamdu
nyamdu liɗɗi nyamdere fat mi ɗon hokka bano nde ɗiɗi daga fajiri daga bimbi ɗo to mi hokkay bano jamdi sappo e reta sai bo alasara jamdi joyi.
Malam Idrisa Muhammad mo waɗi walide e dow durgol no ɗum durgata ɗum heɓa riba entare no ɗum durgata liɗɗi boɗɗe.
Ɗum durgata liɗɗi dole heɓa wakere henditinde ngam to anayi ɓe tare kacceli damtaɓe goɗɗi. Nden bo ɗum yiɗi ndiyam nden ɗen bo ɗum yiɗi ɗen waccita ɗam nyamdu liɗɗi ɗin. Nden ɗi woodi maganiji ɗum waɗanta ɗi ma ngam ɗi njamɗa ngam to ɗina bon tare jawdi goɗɗi.
Mi tawi Fatima Abubakar codowo liɗɗi Modofo mo woldiyam e dow mo no siɗirta liɗɗi e Gombe.
Inde am Fatima Abubakar daga Lardi Gombe. Ɗon hura liɗɗi emi soda emi hura ɗi mi waɗa li'o mi waɗa perpesu mi sa'a ngam yiki butu maji ɗe gimi ma ɗi butu boɗi boɗɗi har emi feɓɓo emi sorana rewɓe e ɓaale.
Andugo durgol liɗɗi ɗin e Gombe wa Hassan Waziri o imin kofe eto e dow durgol liɗɗi ɗin bano ɗume pe eto durgol liɗɗi mo on
waton ko feoto bano wakkati fewol ni min ɗon heɓa dammaji e dow durgol ngol ngam to fewol ɗuɗi sosai liɗɗi ɗin ɗi darake dow ndiyam ta hukki nyamdu maɗi ko a ta nyamdu sai ta jippini ndiyam ɗan ɗan fu a rufi ɗam sai gukka goɗɗan kesam ta hukki goɗɗan kesam to ɗan ɗuɗi sosai daidai ɗon kam a wawai dokka nyamdu. Wakkati dokkuɗa nyamdu ɗon bo ta yi baɗi keɓayi ɗi ko e nyamdu ɗon to ɗi darake dow ndiyam ɗi ngala fuɓɗe ngam to ndiyam ɗan ɗan tunni sosai liɗɗi ɗin ɗi latoto ɗi keɓata no ɗi fuɓtirta har ɗi keɓa ɗi ko a nyamdu sai tefa tenaki kadi wodi tenaɗe ɗon mi sodata bano min gada min dokka liɗɗi ɗin.
Aliyu Balagere ngi biyoye fulfulde Gombe lesdi Nigeria.